Follow DJ Blend on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Blend KE. At DJ Blend KE. At DJ Blend KE.
Nikitabu bondeni wa mauti niachika mwe. Bwana ni mchungaji wangu.
DJ Blend.
Sitapungukiwa kitu. Laza kwenye majani mabichi, unongoza kwa maji matuli, huiuisha nafsi yangu, unongoza kwa njia za haki. Nipitapo bondeni mwa mauti,
a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya?
It's DJ Blend.
When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composed. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah.
Let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer.
Then sings my soul, my Savior God. If I had 10,000 times, it still would be enough to say
yeah. Oh, nah.
Ponya wa ponya kapisa
na lelemo.
Oh, oh, oh. Ujuae moyo wangu, wewe majia uzima
na lelemo.
What shall I render, hey, to Jehovah, for he has done so very much for me.
Na rehema zako
na imani yangu ukaiweka salama. Kama si wewe mwamba wa wokovu wangu, nisingeweza, ningeangamia.
Bado nasimama,
bado,
bado naendelea,
naendelea,
bado najikaza.
Yeah.
Blend.
Nilisikia sauti yako ikiniita, mwana wangu njoo, ninakuita. Nikaacha nanda ya dunia, nikaokoka, sikujua kuna uwezekano. Nitapata wateja wengi, nitapata faida nyingi. Nimebaki na alama ya mshangao akilini, kila siku kwa maombi nauliza mbona mimi.
juu na wala sio chini. Natia bidii, sina wakati wakupoteza, nikikimbizana na dunia. Kweli naweza yote kwa uwezo wake. Oh yeah, 'cause I only have one chance.
Blend on Facebook, Instagram and Twitter at DJ Blend KE.
Where would I be if you left me here? Where would I be?
Jesus in me, yeah. Need you to rain, need you to
DJ Blend on Facebook, Instagram and Twitter at DJ Blend K.
Okay. nitafika kwa imani nisikae duniani ni mahali pa shetani natazami
Bwana, ooh.